It's DRT. Hey, 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 hey. You go on the bed.
Nasema unanipenda unangapi. Vilo linambia unaishi wapi. Pesa una, una magari mangapi.
Tapagawa mimweza kuvumilivu sina we haya takuganda kama rubani we wako chawa kweli mapenzi ninayo pesa na mali sina ila ni maisha yapitayo kesho nitakuwa na jina jivunie
Another Gbedu from NigerPickup.com.